TeamSci.com.
Bobby Mama Bude, Peter Senta Gazea. We back to the music. Yeah, yeah. It's Bali and Daea. He was so good and Vela. Bad man, I come in again. Yeki di beka nunu de senta.
Uyu mwana ni my daddy so.
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 For me just like me mama.
Did I go full away?
This girl up behind is bigger than King Kong. Big things I like, so she love the mandingo.
Mister
Amani pepele la niña mugenga neke. Chikondi chake ndiye nyumba ya tumutenge. Anani mani lida monga mwana mshitenge. Unise kula mezo kutirero ni chenge.
Uyu
mwana
ni
madadizo.
Uyu mwana ni madadizo.
Madalizo,
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 madalizo, madalizo, madalizo, madalizo, madalizo, madalizo, madalizo, madalizo, madalizo, madalizo, madalizo, madalizo, madalizo, madalizo,
Diva, mungeri ya nitongela mi. Mutima wanga holding for me. Mukazi yanga sikika mi. Mulungu wanga hold this for me.
Uyu mwana ni madalizo.
Uyu mwana ni madalizo.
Uyu mwana ni madalizo.
Uyu mwana ni madalizo.
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 Afunika na imba ebe ire tekana. Roberto na ye hati she's a good woman. Mambi anadina alilo welera anisokoneza.
Amani pepelela ninya mugenga neke. Chikondi chake ndiye nyumba ya tumutenge. Anani manirira monga mwana mshitenge. Unise kula mezo kutirero ni chenge. Uyu mwana ni madalizo.
Uyu mwana ni madalizo.
Uyu mwana ni madalizo.
Uyu mwana ni madalizo.
Madalizo,
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 madalizo.
As a tiger, one in the water, another one on the fire, we have come again. A Peter Senta Gaze, Pandisa one. Wow, from
TeamSci.com.